Esto qué es, baby.
I just wanna make love, don't go far, I will.
Oh yeah.
Give me love, don't ever leave me, baby, nipe chill. Oh yeah. Na usi nipe nusu, baby, nipe more. Usha nipa yes, is I ni me no. And if I'm doing wrong, baby, let me know. Let me know, let me know. Zako sinayana, na kupenda na tushanza fanana. Una vile tunaongozana. Mimi kisubu cha wendo nyama. Umbrella like Rihanna. If you like this it, baby, I got some banana. Oh yeah, kidogo dogo kinabana. Baby, you're my side, see you never see your partner. Kama kisu nishanoa. Usini zime moto maji nishaloa. Old fights for me, joni kupendoa. Nisingi edo sari wasitie do. Oh yeah, yeah. Na usini penusu, baby, nipe more. Usha nipa yes, is I ni me no. And if I'm doing wrong, baby, let me know.
Zako sinayana, na kupenda na tushanza fanana. Ona vile tunaongozana. Mimi kisubu cha wendo nyama. Fala fala kwako siongei siziki.
Oh bye.
Siko dola dolo kutwa niko nawe nimesi niko zi.
Hey, Kaila Matota, haya. Hey, Kaila Matota, haya.